What's up, my people? Kama kawa, kama jawa, it's a boy MC T-Bug, son of a king, Dark Angel, Dark and Lovely. T-Bug, yeah. Aluon, Wolf, Nyuki, Flower Boy. Yeah, mzee. Sasa, nimekama hapa mzee, I'm very disappointed, and I've been disappointed. So, watu wamekuwa kiniuliza, the street president, mbona usemi kitu? Mbona usemi kitu? Kwanza niko disappointed na all content creators wa Kenya. Because, hawa situ ni kuongea wanaongeaga for interviews na nini, but nimekuja kunotice, 90% of them hawanaga content apart from JMO. Na anytime ukipewa interview, before you answer or say anything, kuwa umethink, kuwa na information. What am I saying this? After game ya Kenya tumelose. Sawa, watizi waliongea, watu wengi waliongea, everybody people talk. Unaona, after watizi wamebonga, after watizi wamegongwa, ma content creators, sijua kina demu nani, sijua kina nani, wamepigwa ma interview. They are just speaking nothing. Na mimi nasikia watu wakisema si make sense, lakini watu wale wananifollow na wanansikiza wanajoga na make sense. Sikia. Nasikia kila mtu anasema ati yo mpira watu wachie, sisi Kenya tuachie mpira, tuachie watizi mziki. Watu wangu, na hapo kwa comment section mniambie, na mshare hii line, mshare hii kitu ndio tujue kama me am lying. What is it? They are not good in anything. They are not good in money. They are not good in richness. They are not good in investment. They are not good in business. They are not good in education. They are not good in music. Na hiyo ndio kitu mefanya nifanya hii video. Why am I saying this? They are not good in music. Apart from bongo music, what else can they do? Hello. Sisi tuko good in everything. Niambieni wasanii watatu. Mimi nitatoa 1 million. Niwatumie. Watatu wanaimba na kizungu wa TZ. Watatu wanaimba dancehall. Watatu wanaimba hip hop. Watatu they're not good in anything. They're not good in anything. They're just good in bongo music. We are good in everything. Good in business, good in education, good in music. Why? Tukiingia kwa dancehall music Jamaica, tuko na Wale, tuko na Red Sun, tuko na pop, yani tuko na wasanii wengi, tuliko na Lidanja, tuliko na kijana alikuwa anaitagwa, alikuwa anaimba gospel, alikuwa anaitagwa Kevo Youth. Tukuje kwa mziki ya hip hop. Aish, tutawamaliza. Wacha tu. Tuko na baka wasanii wanaishi majuu wanaimba hip hop. Aya, tutoke hapo. Tukuje kwa mziki ya bongo. Tuko na Willy Paul wakieka Diamond basi. Wakieka Alkiba, tuko na Bahati. Tuko na wasanii wengi wa bongo. Tuko na wasanii wengi wa bongo. Tuko na Masauti. Tuko na Jovio, tuko na nani mwingine? Otile. Tuko na Otizo Bizo. Tuko na Otizo Bizo. Yani, these people, they are not good in music. They are not good in music. They are not good in anything. So kushinda mkiniambia they are good. Tukikuja sasa ni Gengeton. Hawana msali wa Gengeton. Tuko na Furthermore. Mbaka Mario nakuja Kenya ndio watafute wasani wa Gengeton nafanya mziki. Jua wana. Tukikamnia mapiano. Tuko na kijana anaitwa Cartoon. Ayayayaya. Na sijasahau Steve Simple Boy. Ay, They are not good in anything. Kata hii kitu.